it in the chamber, the right hand.
Again.
Wewe nani? Wetu saba permission, wewe nani?
Katuli commission.
Wewe nani? Wetu saba permission, wewe nani?
Katuli commission.
Wewe nani? Wetu saba permission, wewe nani?
Katuli commission.
Wewe nani? Wetu saba permission, wewe nani?
Katuli commission.
Yadogo ni gabu tuzoganya. Fede tuva mchivuga. Yala nenjala. Kebi tugoba mu city. Aja musitenga mission ikulwanyisa yala. Kulwanyisa yala. Terega bapa mission okulumba musite. Wanya saba permission ifoko ja musite. Katulemesa site tukweka nenjala. Abera mulabe tulaba mulabe. Obula twagale sala. Nadala funo musala. Uno gulamu wafuka zala. Weba kubye pichitalia. Wewe nani? Wetu saba permission wewe nani?
Katuli commission.
Wewe nani? Wetu saba permission wewe nani?
Katuli commission.
Wewe nani? Wetu saba permission wewe nani?
Katuli commission.
Wewe nani? Wetu saba permission wewe nani?
Katuli commission.
Yona jori bakugobaganya demera kogwe boy. Chituka kata kofo kulima kubija. Chisumurule mikisa jafe. Banja bali medwe chivuga ngasi kwa gara kwa we. Echizi kwa masanyu kwa mchivuga. Habana bacha karamu site. Zeba kozeo zeba lwanyisa. Zeba lwanyisa. Nebera vila jetu hafa wala. Nabazili nabafude wala. Echitu sibe mubwafu. Oh oh. Chino chitalo Antia majama nguna ya madayo. Chechi tusibia mchivuka. Kazi maodayo cha mchalo. Mewalika mchalo. Walina chevala kango yanja zangalo. Yanja zangalo. Walina chafunye musite. Webaze mukama. Webaze oyo. Nabanonya tunonye. Site kule merako. Site kule merako. Wewe nani? Wetu saba permission. Wewe nani?
Katuli commission.
Wewe nani? Wetu saba permission. Wewe nani?
Katuli commission.
Wewe nani? Wetu saba permission. Wewe nani?
Katuli commission.
Wewe nani? Wetu saba permission. Wewe nani?
Katuli commission.
Ale mokufuna mchivuga manye yotaba mukozi. Ulichikolebwa. Eno tufuna mwensimbi. Yado muniga bukuzoganya. Lemela kokwe boy. Yara nenjara, kebi kujia mchivuga. Waja musite kuruwa nisayala. Uleme sasite amela murabe. Wewe nani, wetu saba permission. Wewe nani,
Katuli commission.
Wewe nani, wetu saba permission. Wewe nani,
Katuli commission.
Wewe nani, wetu saba permission. Wewe nani,
Katuli commission.
Wewe nani, wetu saba permission. Wewe nani,
Katuli commission.